Dolimon hediyankobe tedduɓe kataskaramon yonterejo dande fulɓe. Komi woni ceerno Modumba hiɗe wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi e hino toɓɓe mawɗe ɗe haaleten dow mum ɗen hannde. Kataƴere aranere en kalan ko faati e démocratie, yewtere fillitande kono en haɓata fillitade nde ka fuɗɗode hitande ɗo. Hiɗen gandi démocratie no tawa e caɗele teeriɗe Afrique e nde hitande. Holno démocratie fewdori e nder leyɗe men, honto ɗum suti? En yewtidan e ceerno mo nene mbo windiyankejo lolluɗo mo Guine.
Si lamɓe ɓen kamɓe ti ɓe yaabi sariyaji ɗin hay démocratie ala hande kadi ko ɗum le onɗi woni yide fayda nokku o nokku.
Ceerno mo nene mbo woni koɗo men hannde. Kataƴere ɗiɗaɓere taskaram men gurdam fulɓe nawran en laabe haa ka hoɗo Hamdallahi Kollangi ton janngirgol alluwa leggal lesaangal haa newɗi no heddi faa han. Alpha Ousmane Ba no heblani en jantore mun. En jahan kadi Najeriya anden no ñalaande hertinanaande kosam feƴƴiri e lewru ƴaɓɓindu. Hannde woni taskaram go abo hitaande 2025. Men hendike ɓataaki ɗuuɗuɓe ɗi men heɗinta on e nder yewtere men. Mi inni on fofo mon kadi daande fulɓe fokkiti.
Jowlol sukaaɓe
wona ko suuɗi hannde alhaali démocratie no seɓiti e nder leyɗe ɗuuɗuɗe adunaaru tentini e nder Afrique. Ka fuɗɗode kitaale temeɗɗe jeenayi e capanɗe jeenayiije leyɗe Afrika keewuɗe suuɓino démocratie wonude noone ɗaɓɓirɗo laamu e noone laamorɗo. Caggal ɗum pelle politiki fuɗɗiri wappunne e nder leyɗe men. Kono si en darti alhaali o e duuɓi capanɗe tati fawtiɗi, caggal ɗum en tawan yaha yilto waɗi ko ɗuuɗi. Gila hitaande 1999 addi hannde ko fanɗi fof ciwlo laamuli 2025 waɗi e nder hirnaange Afrique tun. Ɗum ko tuugaade e witto ngo VOA saaki ka jeetata ɓuru hitaande 2023. E nde limore ɗo ardiiɓe wayluɓe doskal leyɗe mum fii heddagol e laamu tawaaka. Holko haani wonde darande sukaaɓe yirde fewndinde hannde fii ñiɓnugol démocratie e nder Afrika? Ngallamdal nawri en Dakar laamorde Sénégal. Sénégal no jeya e leyɗe seeɗaaje ɗe démocratie ñiiɓi e mum e nder hirnaange Afrique. Darande sukaaɓe noon no tawa e ko ñiɓni ɗum, wano holliri nde jantore Seydou Nourou Ba gila Dakar.
Jingol sagataaɓe he démocratie ɗo e Sénégal haano gueɗe ɗe mbaylori ni wonko saabi ɗum. Eliman Sirédia ko responsable PASTEF e nder Podor funnaange Sénégal.
Ko mawɓe ɓe ɗumno jogaade heen doole ko mawɓe, kono so a yi changement waɗi ko kaɓɓe ndonki yiide koye mumen e ko watte ko. Hannde noon falillahi alhamdu, so tawi wiyama laamiɗo o dañi ko duuɓi 44 on yaltintaake e sukaaɓe. Hay so tawi o woni o nattinama e mawɓe ne o jeya koye sukaaɓe, fitti ko sukaaɓe kaɓima ha hannde ngal bangal kam mayi.
Oumar Nguett omo jeya e parti biyeteɗo IPD sabu politique jarnowo gueɗe ɗe yeeso. E yiyande makko karalle kese ɗe ene jeya heko ñiɓni démocratie ɗo e Sénégal.
Kono aduna o joni koko waɗi phénoméne aji kewɗi naɗɗi hen, communication koko yaari yeeso, internet o koko yaari yeeso, ko wiyete probléme aji géopolitique également koko woodi ɗo hen. Hannde natti wonde tan Sénégal miijete, kono e mamɓe guri taariɗi Sénégal aussi il faut ƴeewe. Ɗum noon sukaɓen jogui hen rôle no fewi no poti wadde.
Tarikh démocratie ɗo e Sénégal noon wonto fuɗɗi haa ettiɗo Barka Ba ko consultant miijotoɗo e bange politique.
1968 grève musɗo waɗi no e laamu président Senghor. Sen ƴeewi kadi sukaaɓeɓe mbaɗino hen ko wiyete engagement politique, darde politique tiiɗnde. Ɓe mbaɗi noon 88, ɓe mbaɗi noon 93 haa alternance mo ngannduɗa kañum addi Abdoulaye Wade e laamu yandini laamu Abdou Diouf. Ne Abdoulaye Wade wiyeteno ko c'est le candidat des jeunes, woni candidat sukaaɓeɓe. Wona tan sukaaɓeɓe noon ngaddi mo e laamu, kono darde no ɓe daari yende walli mu no feewi pour yandinde jappere Abdou Diouf.
Noon tan Barka Ba yiri haa gueɗe ɗe jottiɗo.
Ko ɗum yimɓeɓe teski kadi e 2012 e hadde Macky Sall arde e laamu, sukaaɓe wonɓe mouvement ji nimbi e Yana Mar iyama kadi e tarikh mumen ɓe darima no fewi ha tengti ɗo e laamu Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko. Darde nde sukaɓe dari yende fof darima e darde tinde ɗe ganduɗa yimɓeɓe ne gandi ham sukaɓeɓe mbaɗi hen dillere no fewi no fewi, ko ɗum wallitiɓe no fewi pour hebde laamu. Ɗum tan hollirta ko ala ko waɗete politique so hawri e won sahaji e nder Senegal taw wiyeteɓe ko sukaɓeɓe walla ko bange ko heewi doole e mabɓe taw daraki e nder dettinde.
Ɓeɓe dokkuɗen konngol ngandini démocratie Sénégal hannde ñiiɓi ittude ɗum ɗo wonata hunde wemde. Seydou Nourou Ba, VOA Fulfulde.
A jarama Seydou Nourou Ba, ngaren joni e rogere miijo monde mum.
Miijo mon e mum.
Miijo mon e mum.
Miijo mon e mum.
Nultondiraɗo VOA Fulfulde Bissau, Mamadou Kande landi sukaɓe wuro ngo miijo mabɓe e alhaali démocratie.
Opinion démocratie ala démocratie nder Guinée Bissau ɗo ala pour ki hannde na direct pouvo wone hiyede ko direct groupe go wone hiyede ɗum noon ko probléme ngala leyɗele jumane leyɗele wonde Africa wona pour exemple Burkina Faso, Mali, Niger ɗeɗo fof ɗum landi régime wonɗo ɗon ko régime militaire ɗum on ɗum ɗon go landi régime duwal wonde ɗon ko régime civil démocratie ala ɗon.
Mokarasi ko wona yaade nder Afrique ɗo kon no mokarasi on wona normal fi on ɗum kala ko pobo wino faala ɓe ala e wadde respita mokarasia ko kala ko pobo wino faala ko ɗum woni mokarasia kono si pobo wino faala hunde nden ɗon gollitiraka ɓe waɗi feere mabɓe nden en ton ara e Afrique ɗo mokarasia mene laaka yiyede ga
yimɓe ɓe haalnaka ko woni démocratie ɓayri démocratie piiji ɗiɗi a sattuɗi andude ganda ko hoɗum woni devoir ma o ko hoɗum cattuɗa wadde e ko cattuɗa waɗanede devoir maɗa o si a andi ɗum ganda kala ko woni droit maɗa ko cattuɗa waɗanede ko cattuɗa wadde ko cattuɗa waɗa awa ɗum imagini leydi ndi buy ɓayri ko sattano taw yimɓe ɓe ɗode démocratie natude yimɓe ɓe rawɓe baaje ɓe cifane ko woni démocratie ɓe ganda ɗum ɗo waɗaka awa ko ɗum waɗi fayda leydi taw imajja ɗum hati awa lamɓe ɓe kala kono awa wara sifaade sabna e hoore nde sangani han ɓandu ndu santade ɓandu fisanta ɗum kam ko tosto en tan Allah mo taw radio ji ɗi ɓeydi wallude famtingol yimɓe ɓe no yimɓe goni.
Seeɗa ko wiyeten ko jogi démocratie seeɗa e Afrique ko Sénégal to hay Sénégal tigi démocratie mo wona fi démocratie mo jogi to hino fabrice ɓe kamɓe Sénégal siɓɓe ko wallaɓe kamɓe fof leader mumen ɓe jaaɓi in haala inde démocratie kono ɓe goldirta démocratie ɗum wona Guinée Bissau ɗum wona Sénégal wona Mali wona Burkina Guinée Conakry wona Libéria wona Sierra Leone noonde Afrique centrale ɓe goldita démocratie Afrique Sahel ɓe goldita démocratie démocratie so wiyama fi gollede démocratie Afrique ɗo ɗum ɗon ala.
Ko ɗum wonno jiyanɗe sukaɓe joɗiɓe Bissau ko fati e alhaali démocratie. Mi andintina ardiɗo Guinée Bissau ɗum woni Oumarou Sissoko Ambalo felliti yeeso journaliste en wonde o ƴamata happu laamu tataɓo e suɓgoji horeyaku hitande hikka ɗo. Joni joni jaɓɓoɗen koɗo dande fulɓe.
Koɗo dande fulɓe.
Eɗen mbawi tawtude yoga e konguɗi ɗi nanɗen immorde eɓe sukaɓe joɗiɓe Bissau saabu sen darti e nder ngo hello hirnage Africa leyɗe Guinée, Burkina Faso, Mali, Niger ko ciwliɓe laamu ardi andaka ko honde tuma yimɓe ɗen leyɗe dokkete yolde suɓagol horeɓe mabɓe. Ardiɗo Mali gila Djouba Ɓuru hitande 2021 Assimi Goita haalali fi wote ka kongol makko fi hitande heyre. E nder Guine General Mamadi Doumbouya ardiɗo leydi ndin fodi wonde o feññinan ñalande suɓgoji Guine e nder lebbi aroji ɗi caggal jofude happu timmode laamu faddewu ngu ɗum ko mise holluɗe seɓitare démocratie e nder leyɗe ɗe. Nultodiraɗo VOA Fulfulde Konakiri Mamadou Sadio Balde yewtidi e o windiyankejo lolluɗo ceerno monene bo e dow alhaali démocratie.
Ceerno monene bo on jarama VOA salmini on onon ko windiyankoɓe winduɓe defte hewɗe karambol mon no anda karambol mon ko seɓuɗum jonon hara waɗo démocratie on no seɓiti ma ɗum wiyen no e seɓɓitande e nder leyɗe hirnage Afrique ɗo ene yen wawi wiwgol ko démocratie on woni wawaka joɗɗiregol no haniri
komi hayli kon fewno ɗo laaɓa mi sikki démocratie on
no portade ñande o ñande seeɗa e on waɗ ɗum ko fii sariyaji ɗin kelɗa ko woni kadi ko lamɓe ɓen kelɗa si lamɓe ɓen kamɓe ti ɓe yaabi sariyaji ɗin haray démocratie ala hande kadi ko ɗule on ɗi woni yide fayda nokku o nokku la Guinée, Mali, Burkina, Niger, Sénégal no yawde seeɗa mi anndano ha honto mi anndi afrique no mettifi kono démocratie fewnɗo hina ko laaɓi nani ko holɓini ko wondema on tigi woni ka tedda paɗe kono wirɗon noon ari ka laamu ma ɗum hara ko marɓe ɓe toɗɗaɓe ɓe démocratiquement ari ka laamu fayda ko gootum goto laaɓa goto laaɓana leydi ndin goto laaɓana loiji ɗin goto laaɓana démocratie on ko ɗum waɗi wondema goɗɗo wonay tun toɗɗaɗo démocratiquement fota tun ka laamu o faale wadde constitution goo ɗum udita baafal fiyo sooriɓe ɓen ar kamɓe kadi ɓe laamo fayda ko gootum hono ñiddi fo ko mastibo e gujja no hulɓini
ko honno wona ɓe sukaaɓe waawi waɗgol
sukaaɓe ɓen no dari sukaaɓe ɓen no yalti ñande o ñande ɓe warete ɗe tin laggine ɗo onon tigi no anndi ɗum kono moodi ina ko weli fii inande wootere gasata ma wakkilarena hen jokka sono o sono haa ñande goo no gasara ina ñande wootere ɗum watta taarika wonɗen ni taarika no metti fii taarika no neeɓi taarika ko e duuɓi 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 duŋki watta ina e ñalande maɗo hitande yimɓe ɓen no dari te tini fayɓe ɓen fayɓe lagguineyi ɓe dari ɓe piirde kono moodi ɓattemo hewtal taw kono mi sikki ɗum hewtay hewtay no neeɓiri o ko neeɓiri hewtay
si satti haa satti ko hoɗɗum e ellaji tawata sukaaɓe ɓen wawata waɗugol
min mi sikki na sengo sukaaɓe ɓen ella woni ella on kaka janguɓe ɓen ko janguɓe ɓen nato men l'école woni l'école porto woni l'école algourana e sooriɓe men ɓen kadi sori men no woodi janguɓe officier ɓe no woodi kono hono wiyete ɓe ƴetta responsabilité maɓɓe on kamɓe kadi wonɓe ɓen kadi ka juulɗiɗe maɗum ka église ji karama ko ɓeɓen e prêtre ɓe ɓen ko ɓen ɗon woni ƴettali haaju ngun e juuɗe maɓɓe no teddiri ko ɗum holɓini sinan fayɓe ɓen no piirde tentin noon jiwoykoye no piirde no sattani ɓe moƴƴa kono ɓe piirde kono moodi janguɓe ɓen e sooriɓe ɓen karama ko ɓe ɓen e prêtre ɓe ɓen ɓe ala jokkude officier ɓe gire en ittude ko indépendance o heewi ɓe ala ko watte kon ɓe jooɗi ɗo ɓe habbi secture ñaami ɓe goto goto ko ɗum woni jokkude fewn ɗo militaire ɓe men ɓen ko anndi woko remugol maaro yeeya pneu ma parcelle inaɗum watta taarika janguɓe men ne kamɓe ka ɗum ɓe ɗaɓɓi ko postum e voiture e chauffeur e villa ko ɗum ɓe fala
si en wattani hiila e nder leyɗe hirnaange afrique ɗo ɗen wowloje ɗenngal france ɗen ma ɗum wonnoɗe e ley jaggu france ɗen koye nder ɗen ɗon tawata nambaraji ɗi no heewi ko yowiti e laamuji ɗin kaleɗe meɗen ɗo
mi sikki koenen woni ɓaawo afrique on fop leyɗe yaltuɓe men e juuɗe anglais leyɗe anglophone no ɓuri ñiiɓude quand men hay angola ma mozambique ma guinée bissau no ɓuri en inanon fi gambi ma ɗum serano ma libéré hande ɓe neeɓi ɓe yeehi ka yeeso ɓe yeehi ka woɗɗi e nder démocratie on kono yaade ɓaawa ɓaawa ko pays anglofrançai francophone ji ɗi tentin ɗum la Guinée, Mali, Niger si ma ɗum tchad ma ɗum togo sénégal no yawde seeɗa ha honto mi annda no ɓuri ɗo ɗo sooriɓe sénégal ɓe no naati l'école ko janguɓe tigi 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 ko intellectuel ɓe ko ɗum waɗi par ce que sooriɓe sénégal ɓe watta kuddita ka indépendance mo arno gooto e maɓɓe gerali fi kuddita yiɓe ɗofti sariyaji ɗin ɓe ɗofti lamminaɗo o si tawi wonde ko démocratiquement o ari ka laamu ko ɗum waɗi toon no ñiiɓi seeɗa kono ka men ɗo ɗum hulɓini
ko honno haynoro ɗon e nder ɗi duuɓi joyi ɗo ma duuɓi sappo ɗo leydi afrique ɗen tentini hirnange afrique ɗo e laamu ngun ko yowiti e démocratie on
mi haylaki ko laaɓi mi haylaki ko weli nani olen gonga na noon kadi wondema piiji ɗin ko nder afrique on tu woni gereji leyɗele ganduɓe ɓen ba ɗum france ma ɗum états unis ma ɗum union russie ɗum kadi no moodi gereji maɓɓe ɗin kadi no ɗo kamɓe kadi ɓe ɗo mo ɓeno gollande hoore mum e hoore meɗen ɗum woni en famali haa e joni mi sikki ñande famuɗe wondema koyen fof min jogodir waɗen portal afrique on fof no fotti ɗon ɗe wawi dartade ngaynguji ayɓe ɓen sina ɗum moodi en fof e ñamete goto goto eɗe ñamidirde ayɓe ɓen no ñamuɗen kañum kadi
ceerno mo nene bo on jarama buy
on jarama
ko yewtere Mamadou Sadio Balde e ceerno mo nenembo hediden do ceerno mo nenembo ko windi ankejo lolludo ko kanko yedano buñari Renaudo 2008 sabunde deftere makko lamdo kahel ceerno mo nenembo wuri duubi kewdi e fattagol kono joni amo jodi gine ko Mamadou Sadio Balde yewtidi e makko wono mi haliridi. Ko Dande Fulbe wonudon e heɗaade meɗen weltani on kala ka wondon e adunaru adi en natande taƴere ɗiɗaɓere nde VOA Fulfulde hendike ɓataki mokobaɓe e ko hoɓe gure gila Moritani fa Nigeria. Mami heɗina on konnguɗi maɓɓe ɗi.
Jam hiire mon bandiraɓe, min wiyetemi ko Bocara Amadou Ba, ko rejo fedde ɗum Tare Pulaare Moritani. Ko ɗo joɗimi Nokshot, mi ɓooyi heɗaade Voix de l'Amérique gila ɓe ɗe woni cukalel hedde kiitaali 1970 e jooni jetti Allah. Voice of America, la Voix de l'Amérique, watti yaltinde Fulfulde. Bandiraaɓe, tiinnoɗe keɗeɗe o radio mo ngannduɗaa ƴettata kabaruuji muɗum koye nokkuuji keniiɗi kadi koye ɗemngal Pulaar Fulfulde.
Min laytaakina monsieur Amadou Yakuba, naiti directeur du col nder leydi meɗen Savane Dapan ɗo enda Togo, nder Togo. So nani la Voix de l'Amérique, Fulɓe ley e fuu no haala ɗo. Fulɓe no tindina bandiraaɓe muɗum nder banngal mardi, banngal no jawdi jogorto, no gure jogorto, no fu jogorto wuro muɗum, ɓiɓɓe muɗum, koreeji muɗum, yakka e muɗum fuu no worondinde. Donc tindinooje no e radio VOA no tiinnoɗon no gaɗɗum fuu ñande fukki kiiɗe yaade yande mai duuɗi dasara fuu on ton radio courtoisi on nanan no haala alkabaruuji radio VOA wa.
Eba no anduno anduɗo e ndeam yaa e Hammari wadeneerima Gombe adin boo gadaadima kuɗo fuunakaaƴe ɗon yetta on hono keɗetooɓe Voice of America. Haani boo ɓeddo heɗetaake on keɓay anndal boongal ndeɗe kadi bo on keɓay wato ɓeddaari ko duniya wontiri, musamman ene duniyaaru meɗen Africa ɗo, iri Niger, iri Mali, iri Chadi, iri Burkina Faso, irin Kamaru en haa yawtu fele leɗɗe ɗe fuu on gikoo nde en ɓe ɗon piliti en ene Nigeria. Ngam noon igga kawte hoore maɓɓe hannde nde jooɗotooɗen on ɗon mi nodda leddi duniyaaru pat ɗum jooɗo jam.
Taƴere ɗiɗaɓere taskaram men o hannde ngurdam Fulɓe nawran en Nigeria haalen fi ñalaande kosan, ñalaande heɓɓitaande, ñalaande kosan, ñalaande heɓɓitaande ton jonte ƴaɓɓiiɗe. Maami wi'a on e décembre ƴaɓɓiiɗo. Nultondiraaɗo amen Abuja Tawdano njahen kadi Guinée ka wi'ete Hamdallay Kollangi e nder diwa Labe. Janngirgol alluwal no heddi hen, alluwal ko leggal ngal bayillo on lesi haa newɗi ka jannganaakuuɓe alqurana windata.
Kaamilu ɗo ko si tawi a saatay woni sina ɗum alluje ɗen a ƴettay ngal ilandema baa waɗa sigi waɗa alhamdu.
No fawi ɗon ɓataaki geece anndaaɗe e gure men ko faati e hitaande heyre, men hewtinanon ɗum.
Ngurdam Fulɓe.
So ɗon yiɗi kosam jokkelan njahen Abuja laamorde Nigeria ñallal adunayankowal hertinanangal kosam laatike ton ñande 13 décembre yawtunde. Yimɓe iwruɓe e leyɗe ɗuuɗuɗe kawte Nigeria fottuno ton gila e wayloɓe kosam soodoɓe faa e ñeñuɓe. Nultodiraaɗo VOA Fulfulde Abuja Mohamadou Aboubacar yahuno ton nda jantore makko.
Fulɓe mawnini ñalaande kosam adunaaru ko arande laawol no ɗum waɗa Abuja laamorgo Nigeria. Fulɓe ummiiɓe diga lesɗe ɗuɗɗe tawtoraama nde ñalande. Ko ɗume fooɗi hakkillo Dr Abdullahi Bello Boɗeejo haa o taskiti ñalooma yaruki kosam adunaaru. Ibrahim Kiɗaaɗo kanko woni yilowo dental mi yetti Allah kautal hore wayla hakkundere Nigeria. VOA fulfulde tokki laabi kanjudi ga nyabamo amma no nyabaki har sarde nde mi hautata rohotol ngol nyende nyalande kosam jabbake fulbe fere fere kosam sendi ta masani nda wobbe no wanginiri welo welo mabbe.
Assalamu alaikum inde an Maryam Bello Bodejo min hokki mangu nyande yarki sobbal e kosam mi waɗi murna sosai ɗin matsayi ɗin baba amin hokki yan wato da ta Abdullahi Bello Bodejo lamiɗo fulɓe Afrika mi goda nake Allah da Allah hulliyan ɗin lokaci hokki yan nyande yarki shobba kuma alhamdulillah mi cikake alkawari e waɗi nyande yarki shobbal ko mai laɓi jama'ar yari shobbal sosai.
To min dai inde am Bello aurine min nonno sakai min mayegi min ma ɗum ɓuri non ma
inde ama jara aurine mai boɗi sosai nde weli bo wala mo yarai kosam kosam kam hanjum woni hullo emin sehi bo min ummike diga leddi Cameroon emin sehi min gari min gi kautal hore aurine mai boɗi wala ko ɗum wiyata ma wala ko mi foti mi wiya gam wala ko warai wala himɓe to ƴiwai ngari gam haurinde mai emin sehi mino mai mawa emi envita fulɓe Afrika fu
yimoɓe heddaki ɓawo e ngal nyallal ɓe tawano e welnugo nyaloma ɓe hokki balla maɓɓe kerol bawɗe maɓɓe nda ko artisjo mo Cameron halani VOA fulfulde.
Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min mo moɗon Yinusa Suaibu diga lesdi Cameroon gimowo e ɗengal fulfulde mo nanoton gimi mun nder lesɗe ɗe. Min keɓi warugo hawrinde ɗo fa e Alhaji Doctou Abdoullahi Bello Bodejo fulɓe en gari ngam en seyo en jari cobbal en jari dakkere en jari pendiɗam en jari ɓiraɗam wala ko en jaraɗa biyaji kam sey to on gi fulɓe inchallahu. Komi wiyata fulɓe kam en tiɗɗitina en daro dow plako meɗen en jogoɗa biyaji men ɗi finuɗe en tawi en diga baba en men mama en meɗen ta en kuɓinaɗi ɗi majja ɗi yacca en worɓe e rewɓe mawɓe pamarɓe wonɓe ladde e nder wuro on pat moɗon wala wayne e wayne.
Mobbondiral ngal fuɗake e jam timmi e jam tawtoraɓe fuu holli weltere maɓɓe. Mouhammad Aboubacar, VOA fulfulde Abuja, Nigeria.
A jarama Mouhammadou Aboubacar. Mi anda si on jangiri alluwal min non mi waɗi ɗum kono kadi miɗo andi ɗum muti e nokkeli goɗɗi tentini kawroji mawɗi nde tawno jande hande ko e nder defte ɓuri jalade. Nultodiraɗo VOA fulfulde labe yahi ka hoɗo Hamdallahi ko langi ka woɗɗitori labe sare kilométre aji ɗuɗuɗi e nder on fulawa duɗal ngal duuɓi temeɗe ɗiɗi no jokkingol janginirgol finatawa.
Tindore nden ka sengo nyamo karambol lesangol ha sebi ka hakkunde kolli Alsini Sidibe do jullude ka ndaha o winda ka alluwal walla ka bindirgal makko ɗum no woni aada e o jangana kujo mo duuɓi sappo e tati ñande fof
menon ga ɓe windante ha hewta tabaal gila ɗon fuɗɗoɗa windugo mi ƴettino ga alluwal mi ekkiti avant ɗum après no mbawa mewti tabaal tawi joni mi windana hoorem e simi windi mi gayni mi yaha ka kalamu ka min na satanelam si tawi kono mi windiri noon ka kamilu si tawi kono woni ka alluwal ɗuɗo ko fiyo oti jeyara winday waway windude waway jangude.
Alluwal ngal ko leggal lesangal newɗina ha kono wiye senja ñolna honcina wonti ndaha ka duɗal Hamdallahi fottanangal wodama ko fay duuɓi temeɗe ɗiɗi hiɓe woniri hutorgo jande finatawaji ɓuri duuɓi nogay ceerno Mamadou Saliou no janguinde paykoy ko ɗum o tawri jinnaɓe makko.
Menen ko ni min mandodi ko ɗum waɗi si meɗen jokki ɗum ɗon ɗen ka karama ko an ha e kottiraɓe an jannoɓe ɓawto karama ko an meɗen jogiti ka wonno lawɗon kamilu ɗo ko si tawi a satay woni sina ɗum alluje ɗen a ƴettay ngal ilandema ba waɗa sigi waɗa alhamdu ila naasi ha baɗara alluwal janguirta fiya faamu goo bawon ko honno sa andi ɗen ɗon ara ka sigi men janne sigi on kadi ha faama si goɗɗo janggi ɓawo ma to a faamay ko honɗum o acci ko honɗum o ɓeyditi ko ɗum waɗi alluwal ngal no walla ɓuri janngugo ka kamilu tun.
Windirgol juuɗe dow alluwal koko jaalino no feewi e nder Fouta Diallo wurenno wooda e nder Fouta defte Alqur'ana deftere nde ɓuri cenɗe ma ɗeri temeɗɗe jeegoo windirama juuɗe kono ɗum fuɗɗike mulude ko heewi hannde paykoykoy kaka maadi e ka defte kese windata jannga. Mouhammadou Samba Konate jooma gallejo mo duuɓi capanɗe jeego e tati addi ɓikkoye makko ɗiɗo e ma ɓii mum yo janngo e ngal duɗal lollirgal martaba
mi e karamo ko on do fenodi e dudal gotal men iwi ka woddi to men arte e gal dudal lonka sare amen do
alluje den hutor don ha towu don ha feddi don addo gedal be mon
ko non me warri ko alluje den be jonna ha mi tippini min tigi me linti e allu angal ko ha tahe be windani la mi yettani horan mi yetti mi windi direct on aray wa dungala addo telephone yaltude timi windi an sik nabana don si jangi e pular o sikay ko goddo jodi woli kala ko goddo woldi ni e pular me windanay mo
go hodo hamdallah e kollangil no woddori sare labende ko buri kilometer aji chapande jeego no hasi ka woddita go wuroji mawdidin wallito hewde o finatawa mo muhammadu samba konati weltori alfa usman ba vewa fulfulde labi
yankobe teddube idon jokki heragol VOA fulfulde meden weltori e jikke mon ni yetti Abubakar Osman jodi do Nairobi Hassan Ka Sitabari Alpha So Salifu Bande Mustafa Diallo Tafsira Diallo Jibril Diallo yette Diallo be no duri hen e Muhammad Kabir Osman jodi do Yola lesdi Nigeria ko yo saido hedoto den bataki fi hitande heere ko hewti men gila e kirdinobe fa e njimobe
ara min ko jagite satu juma wiete ibe jammi mino papa jagite ko goddo addo bi jodi mi yela nikke en jang e kisien e cella e portal e outu le weltani on fota VOA Abidjan capande jeenay e jeenay tobere meho
ayon salminama salminago pullo futa VOA fulfulde yo ngandutum ne hitane lo wana onon tu watande ko en fo hawtine men garay tuma otuma men dunjana en seda be weltina jama on men ngandina on ne tayre do wana fi mon onon tu e ngawtudo min non ko mo mi mon ko mi biddo mon ko mi minira mon ara hitande ngari ko jame kisie mon ko en goto ko mamadu tok jolani don lady lagine ha ko zakame sadi mon ko toli
sadira Rindabe, jeidabe, tinne dalle fa kaurem, delle vewa ka kaure, wari dalle fa walla, sakirabe mel toke. Delle sakirabe mwurebe robe, delle min sakike moron, jiro moron, artisti moron, lobo diko, jowatani ron, Burkina Faso delle. Le hitaani heere wonko natte mbeɗa keeɓo sakiraaɓe am fof bourowaaga meɗe Allah hulle waato ndelle min lobba dikko mbiɗa wondi e VOA fulfulde
heɗiyankoɓe tedduɓe jow fi timmi yewtere men daande fulɓe nde yontere ɗo kono ko addi en sertude mi heɗina on Jamali suka yimowo mo Cameroun Lara Saftata woni titode gimol ngol woni inde yimowo on gila Cameroun Lara Saftata mi jarni Abdourahmane Dia Lionel Gahima ko kambe balliti lanudande fulbe hewtira on gila Washington do komi woni ciarno mo dumba mi jarni nul tondirabe VOA fulfulde fop aɗon mbawi heɗade taskaram o ka médiaji rendo amen Facebook e canal WhatsApp ha ka site internet voaafrique.com/fulfulde. Iɗen okkidiri aadi e yontere arore si Allah jaaɓi, miɗo yalani on jaam nokku kala ka wonɗon e adunaru, on jaaraama.